ururka dhalinyarada Koonfur Galbeed oo gacan ku helaya mashruuca bar ama baroya ya ardayda walka baradaas iskuulada dawladda ee magaalada Baraba ya lan qowdiya kuno ciyaareed oo dareero doona muddo 7 maalmood ah kaasay toolan ka talagalay in la ku xoji isdhexgalka iyo xiriirka ardayda wali bana barnaamijku nga taabgeliyaasay hay'adda USA kuno ciyaareedku iyo wali baasi wada jir ah ku qayb galeena xogeyaha ururka dhalinyarada Koonfur Galbeed iyo isku duwaha wasaaradda walbarashada Koonfur Galbeed ee degmada Baraawa iyo xariirka bunooniga lote ee degmada gabagabada kulanka iyo waliba warbaahinta la hadalaya gudoomiyaha xariirka bunooniga lote ee degmada iyo isku duwaha wasaaradda walbarashada Koonfur Galbeed ee degmada Baraaba iyo waliba iyo uma hadnagana ururka dhalinyarada Koonfur Galbeed iyo hay'adda Baaqa
tartan ka dhaxeeyo ardayda iskoolka Baab dhigata taasoo fuura geliyay oo tartankaasna u qaban qaabiyay ogahayaha ururka dhalinyarada ee saddexda gobol Koonfur Galbeed ayaana la jooga asagaa fuura geliyay in ayaartan galabta meesha ay ka dhacdo si nabadgelyo ah iyo ayaartaas marka waxaan waa loo ayaarayo ayaarta macnaha isboortiga waa dhexgal bulsho si taas oo kale aan u helno waxaan ka codsanaynaa mas'uuliyiinta saddexda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya inay barnaamijkan oo kale noo badiyaan si ay macnaha dhalinyarada degmada Baraawe ayaana fursad u helaan
halkaan ka dhacaya waa ciyaar oo u dhaxeysa dhamaan ee ardayda ka qayb qaata ee barnaamijka Baab ardaydaas oo loogu talagalay in dhamaan iskuulaadka isdhexgal ay ku noqoto si ardayda isbartaan ayna ka qayb qaataan ee nabadda iyo arrimaha ee bulshada inta waa runtii ee ciyaartana waxay socon doontaa saddex maalmood waxaana ka qayb galay ilaa iyo afar koox ee afartaas kooxna waxay noqonaysaa bukbax ee maanta ee laba si ciyaareysa ee barna ee laba kale maalinta ee u dambeysa waa finalka ee labada tiim isku soo bixi doonta ayaa is arki doona insha Allah runtii waxaan bogaadinayaa muddo badan ee laga sugayay laakiin hadda ee aan helnay insha Allah waxaan si rajaynaynaa in barnaamijyo noocan amal in ay sii socon doonaan
xogeyaha guud ee ururka dhalinyarada Koonfur Galbeed Cabdi Jabriil iyo waliba uu sheegay iyo bileeri doonaa kulamada noocyadan oo kala
dibban kulankan quruxda badan oo isdhaagalka dhalinyarada ee degmada Baraawo inuu sameeyna aduuna ururka dhalinyarada Koonfur Galbeed ee guud ahaan ee maamulka iyo guud ahaan ee mashruuca Baab project ama bar ama baro ee inuu geeg caasimada Baraawo kooyna farxad goonaynaa wali kala ninka isdhaagal bulsho oo meel raayso dhalinyarada degmada Baraawo in meel raayso warbixinta iyo meel raayso nabadiyo amniga caasimada Baraawo ku jirtiyamay may tusaase in geeg kulanka meel raayso geeg garoonka ku bilaawdo wararka jeeydoona in muusi nabad ay iska dhamaada wali ma hadnagaane maamulka ilaamaha amniga oo meel raay suurti geliyay in meel raay is barnaamijku u soo doon qorax badan caasimada Baraawo ku dhigay walaalaha idiyada ma hasantiin walaalaha kuwi ka jeersay ma hadnagaa sidoo kale wali fariintan ka diray guud ahaan shacabka caasimada Baraawo wali seen ka baaqana in signabada ka shaqeeytan hormarka markaas ka qoye in la shaqeey ilaamaha amniga ee weesha shal duul wali ma hadnagaane wasaaradda amniga oo waqtiga hadan ka dhawayay meel raay saartay gudiga amniga oo caasimadu